Let's look once again in our Bibles to Acts chapter 7. And I know that last time we just started looking at how Joseph is a type of Christ, but we want to come back to this portion of Scripture in Acts 7, and I'd like you to read from verse 9 down to verse 14 once again. And I've entitled this message simply, Scripture Fulfilled in Christ. Again, Joseph is a type of Christ, but we're going to go more in detail today and see how this scripture was fulfilled in Christ.
Sabata ya tatimayangana kuti Yosefe ndi chithuzi-thuzi cha mbuya wathu Yesu Khristu. Leloso tufuna tiwerenge mawu omwewo makamaka tipitiliza tizama kwambiri kuyangana mmene adakhala chithuzi-thuzi cha mbuya wathu Yesu Khristu. Makamaka mutu wa uthenga wa tsiku lalero ndi kuti mawu a Mulungu anakwaniritsidwa mwa Khristu Yesu. Verse 9. Ndipo makolo akulu apodukidwa naye Yosefe anamugulitsa amuke naye kwa Igupto ndipo Mulungu anali naye. 10. Namlanditsa iye mzisautso zake zonse, nampatsa chisomo ndi nzeru pamaso pa Farao, mfumu ya ku Igupto. Ndipo anamuika iye kazembe ya pa Igupto, ndi pa nyumba yake yonse. 11. Koma inadza njala pa Igupto, ndi Kanani lonse, ndi chisautso chachikulu, ndipo sanapeza chakudya makolo athu. 12. Koma pakumva Yakobo kuti muli tiliku mwa Igupto, anatuma makolo athu ulendo woyamba. Ndipo pa ulendo wa chiwiri Yosefe atazindikirika ndi abale ache. Ndipo fuko la Yosefe linaonekera kwa Farao. 14. Ndipo Yosefe anatumiza naitana Yakobo atate wache ndi abanja lake lonse ndiwo anthu 72 mphambu asanu. 75. That's all.
I remember as a child being taught some of these Old Testament stories, but I never had anybody show me how they were but types and pictures of the Lord Jesus Christ. I can remember teachers talking to me about how Joseph showed love for his brethren even though they were against him. And the moral was, well, we need to be loving to those that don't like us. When I was a child and being taught about these Old Testament stories, I was taught just simply to look at the life of Joseph and try to get some kind of moral out of it, to see how he withstood opposition, how he withstood temptation, and how ultimately God blessed him because he was faithful. That was the kind of teaching that I received growing up. I don't know whether you can identify with that or not, but that's how I was taught. And while there might be some important lessons we can learn from that, I have to say, though, that that is not the reason why these scriptures were given. And it's certainly not the reason that Stephen was preaching this message. Stephen was led to preach this message in one setting. We're taking several weeks to go through and analyze this message. So we have to always keep in mind the goal of his message.
Ndipo Stefano mina adawulalikira mandondome kwambiri ndipo tinenga masabata angapo amene tikuyangana nkhani imeneyoyo koma chimene tinenekera kudziwa nchoona kuti uthenga onse unali nkhani ya mulungu and unali ndi cholinga cha mulungu basi.
This all began with that accusation of these religious leaders of his day in Acts chapter 6 and verse 14, where they accused him of taking the scriptures and perverting the scriptures by pointing people, sinners, to Christ through those scriptures. That was their accusation. We have the same conflict today because all of these different organizations that call themselves Christians were all reading the same Bible, and yet they use these scriptures to defend their works and their tradition. And if you come in and preach these very same scriptures and tell them, no, it's not about your works or your traditions, it's about Christ and Him crucified, you're going to have the same fight on your hands.
Ndipo zinthu zimene zidakumana ndi Stefano mu nthawi yake ndi zomwezonso zimene zikumana ndi ifeyo pano zipembedzo. Chifukwa kuti zipembedzo zikutenga mwa Mulungu, Bible lake lomwelo limene ife timaliwerengalo, ndi kumata nthauzira mobakira chipembedzo chawo cha ntchito, mobakira zimenewo amaziganiza kuti ndizo zinafunika zikhale. Ndiye inu yomwe mukafika kuyamba kuwerenga Bible lake lomwelo, vesi yake yomweyo imene wanadzibakirayo, inu yomwe kuyamba kulalikira kuonetsa mu Yesu Khristu, nthawi yomweyo adzakutsutsani nadzamba kulimbana nanu, chifukwa adzakana kuti inu yomwe watsutse ku chipembedzo chawo cha ntchito ndi zimenewo amaganiza zokhudzana ndi Malamulo.
So Stephen, in preaching and starting back at the beginning with Abraham and preaching about Jacob and Isaac and Joseph and later Moses, all of this he is showing that it was God working out through the history of Israel a message or a way to the Lord Jesus Christ, this very one that they were denying.
Isaki, Yakobo, Yosefe, ngakhale Mose, koma mu zonsezo amaonetsera mu ntchito ya Mulungu, cholinga cha Mulungu mu mbiri ya Israeli, kuti akaonetse chimene chinali cholinga cha Mulungu pa chipulumutso chake.
Stephen was not just giving an Old Testament history lesson, and we shouldn't. When we preach, we're not to stand up and just give a history lesson.
Stefano pamene amalalikira uthenga usuri amangofuna kufotokozera za maphunziro a chipangano chakale kuti anthu angodziwe chipangano chakale. Ayi, ifenso tikamaulalikira uthenga wabwino uwu, nkhani yake sungofuna kuti anthu adziwe za chipangano chakale. Ayi, ndithu sichoncho.
What he's showing is that everything that happened to Abraham, with God calling him out, everything that happened with Isaac and Jacob and Joseph was prophetic. It was foretelling how when the Lord Jesus Christ would come in the world, how they treated Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph in enmity would be the same thing that the Lord Jesus Christ himself would endure at the hands of those of his generation.
Ndino chimene amalalikira Stefano kuyambira mu mbiri ya Abrahamu, nimbiri ya Abrahamu adayitanidwira khadi ya Isaki ya Yakobo, mu zonsezo amaonetseramo cholinga cha Mulungu, ndipo anthu adadzuka ndi kumalimbana nawo ndi kumatsutsana nawo mmene momwe chinali chimodzimodziso mmene mu nthawi ya mbuye wathu Yesu Khristu, kuti anthu zipembedzo sizidzamva mawu momwe zidzalimbana ndi Yesu Khristu. Apapo Mulungu amafuna aonetsere chinthu chimene chocho.
It was when the Lord was pleased to open my heart and eyes, because I was very knowledgeable. I'd studied the scriptures for years, but it was not with eyes to see Christ. It was when it pleased God to reveal Christ in me that suddenly, now I began to go back and read and learn and study, and I still do, to see how all of these scriptures pertain to the Lord Jesus Christ.
Komatu pamene patakomera Mulungu kuti avumburutse Yesu mwana wake mwa ineyo, musayiwale kalekale ine ndinali munthu wophunzira kwambiri wotidziwa Baibulo mu nzeru za anthu, komano ndikatanga kulidziwa bhaibhuri munzeru za anthu patakomera mulungu kuti avhumbulutse mwana wake kuti tsopano ayambe kumuonetsa yesu monga mmene ali ndi mmene chipulumutso chake chidakhalira patirangotero ndidabwereranso kakhala pansi pamva za mbuye wathu yesu khristu kuti ndiphunzirenso mwatsopano posalengera kuti ndikalidziwa kale bhaibhuli ayi ndiyamba kuliphunzira mwatsopano.
One of the key scriptures that the Lord used in my own heart to show me this is in John chapter 5 and verse 39.
Ndeno mutu ngati fungulo la mawu limene Mulungu adagwiritsa ntchito kunduza ine kuti lindithandizirene kuyamba kuona Yesu mmalemba. Ikuchokera mu Yohane mutu 5 ndi mayake ya 39. Imene manena kuti musanthula mmalembo popeza muyesa kuti momwemo muli na umoyo wosatha. Ndipo akundichitira ine umboni ndiwo omwewo.
Now you notice the very first thing that our Lord said to these Pharisees, because they were the leaders of the day, they had the scriptures. He didn't tell them, quit reading the scriptures. He says there, search the scriptures. That's a command. Continue to search the scriptures.
Chimene ndinenekera kudziwa ndi kuti malemba mawu a Mulungu Bible lidali loti lidaperekedwa kwa iwo ngati Ayuda ndipo adawalamulira kuti ayenekera kumawerenga mawu kufufuza mawu a Mulungu ndipo Ayuda ndi anthu amene amadziwa kufufuza kwambiri kuwerenga kwambiri mawu a Mulungu ngati Bible buku lopatulika ili.
Now when he uses that word scriptures, he's talking about the Old Testament because that's all that was written. The word scriptures mean the writings, the inspired writings. Search the inspired writings. When we talk to sinners today, we don't want to point them to our commentaries about the scripture. We want to point them to the scriptures. The best gift that we can ever give to somebody who is seeking and wanting to know of God and how it is he saves sinners is to give them a copy of the scriptures, and a good copy, not just any version or translation, but a good one, like the one we've already talked about. You have one there in your dialect that was written to begin with that is clearer and closer to the original than the modern translations that they've put out. So that's the one we want to go to. We want to go back to that.
Ndi mbwaya wa Mulungu ndi amtengo wapatali ndiyeno pamene Stefano amalalikira uthenga umene osamadziwonetsa yekha pa mawuwo ayi koma amawaonetsa Yesu Khristu chimene chikufuna kutanthauza kuti inuyo ngakhale muli ku Malawi mukamalalikira uthenga wabwino uwu munafunika musamawaonetse anthu inuyo ayi aonetseni Yesu Khristu chifukwa malemba onse amene ali mbuku lopatulika sakamba za inuyo ayi amakamba za Yesu.
Now he says in them you think you have eternal life. See, this is what most people think. If I could just get a copy of the Bible, then I could be saved. There are some people that reverence the Bible. They think if they can memorize it, if they've got a copy next to their bed, if they keep one with them when they go places, if they're constantly meditating on the Word, that somehow God's going to bless them for it. That's man's thinking.
Ndisaka 39 imene mene kuti musanthula malembo popeza muyesa kuti momwemo muli nawo moyo wosatha. Chimene mwene kira kudziwa chipembedzo anthu osasankhidwa nthawi zonse amazolowera kuloweza mawu. Ndipo akamanena pa mtima mawu ajawo amaganiza kuti ndiye kuti pamene aloweza mawu akumanena pa mtima ndiye kuti amadziwa mawu a Mulungu. Mmene mawu ndi mmene chipembedzo chimakhalira. Adazolowera kuloweza mawu, kujaira kuzolowera mawu. Ndi mmene mawu mmene anthu akuchipembedzo amapangira zinthu zawo.
You know people like this, and I know people like this, that carry their Bible with them almost like a fetish because they feel like if they've got the Bible, then the devil can't get near them. So they're always wanting to make sure they have their Bible with them.
Ndiyeno, ineya ndikwadziwa anthu amene amachita zinthu zamtundu umenewo, inunso kumalawi kumene kuti mukwadziwa anthu amachita zinthu mwatulunga umenewo, ndipo amafuna kuti mwina atangokhala ndi Baibulo, akakhala ndi Baibulo amaganiza kuti Satana adyerekeza mkozi othawa, ndipo amaona kuti basi pamene amadziwa kuti ndiwopemphera, anthu awa ali ndi maganizo opusa, amaganiza mwati bwanabwana, si mmene momwe mmene Baibulo likulankhulira, ayi.
The Pharisees would even take portions of scripture and they would put them in little bundles inside of these bracelets or necklaces, and they would bind them around their head or around their chest because They thought that by having a portion of Scripture near their head or near their heart, that somehow that would keep them pure. When I first went to the Ivory Coast back in 1980 and settled in this little forest town, and we got a house in a neighborhood there in this little town, across the street from us was this little chapel, and every morning at 5 o'clock, their religious leader would ding a bell. That's how I knew it was 5 o'clock. You would hear a ding, and then a small pause, and ding, and he would do that for about 10 times. And then people gathered. When they heard the dinging, they were all dressed in white. He was dressed in white. They called him the Pawaba. And he had a book that was wrapped in white linen, which was actually a copy of the Scriptures. And once everybody lined up behind him, he would literally, holding that Bible wrapped in white linen, they would sing and walk into the chapel together. And by doing that, they felt that they were chasing away the evil spirits. And so once they got inside, then they would have a pure time. They would be pure. The chapel would be purified. And now God could bless them. That was their thinking. And people will hear that and they'll think, well, that's crazy what they do. But that's how they view it today, even in so-called Christian circles. They feel like just by reading the Bible that somehow they're protecting themselves from evil, and somehow God's going to bless them. Everything's about them. They make an idol out of the Bible. But you see here in verse 39 of John 5, what our Lord said. He said, "And they are they which testify of me." So that's why we want to carefully study Stephen's message. Because even though we don't see the name of Christ mentioned as he goes through the Scriptures, yet his conclusion is going to be that how they treated our Lord when he came into this world was exactly the same spirit of Antichrist that was in all these in the Old Testament, right down to Joseph's brethren who despised him. Why? Because he was the favorite son of his father. That his father gave him that coat of many colors, and they were jealous. And what Stephen is showing is, you're of the same spirit as these that opposed Joseph, because you have opposed the Lord Jesus Christ.
Koma tikuona kumapeto pamene amaomba mkota zotsatira zake zimene zitachitika chifukwa chakulalikira uthenga uchawo mene adamu chitira Stefano ndi mene monso mene adamu chitira Yesu Kristu kuti ndikuti uthenga umene Stefano amaulalikira amaonetsa mu Yesu Kristu ndipo chithunzithunzi chimene chocho chinali chofanana ndi mene Stefano amaibwezeza mchipangano chakale kwa Yosefe ndazibale wake musayiwale Yosefe ndazibale wake samagwirizana chifukwa Yosefe adali mwana wokondedwa wa makolo ake amamugulira tizovala tabwino zimene zinapangitsa zibale wake adane naye mpaka nakumupangira chine chilichonse chimene adayenekera kupanga ichichiru mchithunzithunzi cha Ambuye wathu Yesu Kristu.
That's why I want to come back here to Acts chapter 7 and verse 9 and just take a look at that very first statement of Stephen's and show how what happened to Joseph and how his brothers envied him is exactly that same spirit that was in the world against the Lord Jesus Christ. There was an envy. The people who opposed him, they envied the attention, they envied the approval that this man received of God the Father. Why? Because they wanted the attention, you see.
Njifanga tikabwera kubukula machitidwe kuti 7 ndi maka 9 yo kuti tiwerenge ndi maka 9 imeneyo tikumva kuti makolo akulu ati potukidwa naye Yosefe adagulitsa kungena ku Igupto ndipo Mulungu adali naye kuti tionetsetse pamene Stefano amangoyamba nkhani imene kuifotokozera amafotokozera zimene zidachitika ndi Yosefe ndazibale wake. Mzimu wake omweo ndumeneso udatsutsana udali mdziko la pansi umene udatsutsana na Yesu Kristu mpaka nakukamupha Ambuye wathu Yesu Kristu chimene chocho chimene Stefano amashangana mkuchiyangana kuti abale ake a Yosefe adadukidwa naye adali naye sanja adakhumudwa naye mmene monso ndimene anthu adadukidwa naye Yesu Kristu nakhala naye sanja mpaka nakufika na pakumupha.
To envy somebody means to be jealous of them. And you see, this is why men become angry when you stand up and preach that their works, their traditions, or their efforts are nothing. In fact, they bring nothing but condemnation before a holy God, and that the only work that God ever accepts is that which His Son, the Lord Jesus Christ, came and accomplished and puts to the account of those that God the Father has chosen to save. People hate that. Why? Because they don't get any glory in their salvation. All the glory belongs to Christ. So you can see the same envy that was against Joseph is in the heart of people today and why they oppose you and oppose the gospel that gives Christ all the glory.
Ntheno akamati kudukidwa zikutandaza kuti sanje kunyasidwa. Kurana nori chiba chimene amadukidwa chimene chimapangitsa kunyasidwa chifana kuti awaja amafuna apange papangidwe chinthu chimene chipereke ulemu kwa iwo ndeno pamene niyo mulalikira uthenga wabwino kuchipembedzo kwa anthu azipembedzo ndikuwawuza zonena kuti zimene mumalankhula zimene munazigwira simawa Mulungu sizoona zenizeni nthawi yomweyo zimawawawa zimawanyasa chimene chimawanyasa chifana kuti ulemu ndi matamando sizipita kwa iwo ya zimapita kwa Yesu Kristu. Chimene tinanikira kudziwa chona kuti Mulungu amasangalala ndi Yesu Kristu yekhaya. Ndipo ndi Yesu Kristu yekha amene adakwanitsa, adamalizitsa pulani ya chipulumutso. Ndipo ulemu ndi matamando zimapita kwa Yesu Kristu yekhaya amene adakwanitsa. Koma pamene zipembedzo zikamachita zinthu zawo zimafuna zidzisemere zokha ulemu. Ndiyo inuwa mkalalikila utenga mwa mtundungatu mwene wakwatsutsa mpamene wakwatsutsa mpamene wakwatsutsa mpamene wakwatsutsa mpamene wakwatsutsa mpamene wakwatsutsa kuti mutaya Stefano urantu adanyasidwa kwa Yosefeso zidali chocho nabale wake adanyasidwa mpaka nofika pomupha chifukwa chonyasidwa ndi chinthu ngati chimene chocho.
So in the time that remains, I want to look at six ways in which Joseph was hated by his brethren and why and how that's compared to our Lord Jesus Christ.
Ndiyo nufuna niyangane zinthu zisanu ndi chimodzi zinthu six. Njira, six zimene achibale aka Yosefe, mene adadanirana naye Yosefe. Ndipo tikaziphunzira njira zimene zozo tizifanizireso mu nthawi ya Ambuye wathu Yesu Kristu, mene Yesu Kristu adadanirana naye.
So it's going to take us some time to go through this one portion of Stephen's message, but I believe it's important for us to slow down and to see exactly what he was saying.
Panenga nthawi kuti tizimalizitse zinthu zimene zizi muthenga wa Stefano chifukwa zofunikira kwambiri titaziphunzira.
So the first reason for their envy was because of the love that Joseph's father had for Joseph over and above his other brethren. Look in Genesis chapter 37 and verse 3. And then read verse 4 as well.
Dimaga 3 and 4. Akuti koma Israeli adamponda Yosefe kokusana aje onse pakuti adali mwana wokalamba wache ndipo anamsokera iye malaya amwinjiro. 4. Ndipo abale ache anaona kuti atate wache anamkonda iye kokusa abale ache onse. Ndipo anamuda iye, ndipo sana tekulankula ndi iye mwamtendere.
Isn't this right here one of the fundamental reasons why people reject the message that we have to preach, and that is that God does not love everybody the same, that he has his beloved ones that he has chosen, and that's his prerogative to love whom he will? Isn't that what gets people upset?
How about you?
But even more so, how this pertains to the Lord Jesus Christ. Because Israel, that's Jacob. You remember the Lord changed his name to Israel, which means Prince with God. So Jacob loved Joseph more than all his children. God the Father loves his son more than anyone else. He is God's beloved son. You see, that's why people today in works religion, they strive, they work, because they want to somehow earn the love of the Father, just like he loves his son. They want, by their efforts, that God would love them. That's why they strive, that's why they work. That's why they raise their voices. That's why they're zealous in preaching and praying and doing all these things. They're trying to earn God's love. Well, you can't earn it. His love is in his son. You're either in his son or you're not, you see.
Magulu azipembedzo padzikondo lapansi auyesetsa kulimbikira ufulo kweza maura imukwamukonda kuti aliyese tentipirani kumwamba amapanga chite chilichonse akamapanga chimenecho amaganiza ngati kuti zikatero zimupanga mulungu kukomedwa nawo kuphudzika nawo kuti aone kuti ndizoonadi kuti mulungu amakonda kuti aliyese komandu chipemenekera kudziwa nchona kuti angakhale anthu guru atafuula kumanda kuti ayi mulungu amakonda kuti aliyese chipanga chocho kuti mulungu atikonde mulungu sadzilikonde chifukwa mulungu amakonda mwana wake yekha basi.
But the second point we see here as to why they envied him, and you have to say it's because they did not believe him. They hated him. They would not trust his word. You see, Joseph, verse 5, dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. See, there are many today that say they believe in Jesus, and yet when you tell them the revelation of God concerning his son, taken here from God's word, they hate that Jesus, because the Jesus of Scripture is one who reigns over all. All of glory and honor are due unto him. He does not share his glory with any. See, if you go out and preach, like you hear these preachers saying today, that God loves everybody the same, and he has a son, and as long as we come to God and are faithful, he's going to receive us because of his son, but it's really up to you. There's not going to be a fight. People like having the choice. They like to be the ones that do the work in order to gain God's favor. So there's never an issue there. That kind of Jesus, people don't have a problem with. Where you start a fight is when you begin to declare what God says about his son and what Christ himself said about himself, where he said, I am the way, the truth, and the life, and no man comes unto the Father but by me. It doesn't mean just through him, but by his authority. In other words, none can or will come but what he draws them. Now all of a sudden you have a fight. Where you have a fight is when you begin to preach what the Bible says, as Paul did in Romans 9:16, where he said, so then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. This is the God of Scripture. He shows mercy to whom he will. It's not to everybody. It's to those that he has purposed to honor through his son. That's it. So they, Joseph's brethren, envied him, first of all, because of the father's love for him, particular love, but secondly, because of this dream, which is a revelation. And as you read it there in Genesis chapter 37, and going on down through verse 6, you'll see that Joseph there tells them the dream. And in verse 7, he said, behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf arose and also stood upright, and behold, your sheaves stood round about. And here's the part they did not like, and made obeisance to my sheaf.
Ndiyo chintu china chimene anthu awawa zibalaka Yosefa adadana naye. Siwala adadana naye Yosefa chifukwa chongoti adadaka makonda Yosefeka. Ai, komanso china nchifukwa cha maloto amene lidali vumbulutso limene lidaperekedwa kwa Yosefa. Chifukwa ndi maka 6 imene kuti ndipo iye anati kwa iwo tamvani tuloto limene ndinalona. Pamene ndi maka 7 imakambaza kuti pakuti taonani ndinali kumanga mitolo mmunda ndipo taonani mtolo wanga unauka nuima chiliri. Ndipo taonani mitolo yanu inadza ni uzinga kwete ni uweramira mtolo wanga.
Now this was the point that Stephen was making in his message there in Acts 7 when he said that they delivered him up because they hated him and yet God was with him. And in Stephen's message in verse 13 of Acts 7, that when Joseph was made known to them, then they recognized that indeed that dream had been fulfilled. Joseph was sent before them to save them alive. And that's a picture of the Lord Jesus Christ.
Umumono dimene Stefano amaulalikirira uthenga kubu kuli chala machitidwe chapter 7 ujayo. Pamene anaambwa yamba kulankhula za Yosefe, anafuna afurukuzire zonse mwa Yosefe mene adatsilamo. Chifukwa ndimeka 13 imakamba kuti ndipo pa ulendo wachiwiri Yosefe anazindikirika na abale ake ndipo Farao ndipo fuko la Yosefe linaonekera kwa Farao. Kutanthauza kuti Yosefe pamene adadzizindikiritsa yekha kwa abale wake. Abale wake adakakumbukira lotoli chokoho ndiyo Mulungu akaonetseratu kuti Yosefe anaonekera kupita tu patsogolo kuti akasamale mioyo yathu ndipo adaona kuti kwakwaniritsidwa ndipo ife takugwadira monga maloto ake adalota amitolo.
So this leads us to the third way in which his brethren showed their envy. They envied him because of the love of the father for him. They envied him because they did not believe him. And as we see in Genesis 37 and verse 8, they envied him because they would not that he should reign over them. You see that? His brethren said to him, "Shalt thou indeed reign over us? Or shalt thou indeed have dominion over us?" And look at, they hated him yet the more for his dreams and for his words.
Chifukwa china chimene abale akadana naye imene amana kuti abale ache ndipo anati kwa iye kodi udzakhala mfumu yathu ndithu kapena udzatira mu life ndithu kodi ndipo anamuda iye koposa chifukwa cha maloto ache ndi mawu ache.
Now the fourth way, as you continue to read through Genesis 37, we're going to skip over a few verses here, but the fourth way that they envied him is that they began to conspire against him. In Genesis chapter
37 and verse 23.
And then verse 24, they took him and cast him into a pit, and the pit was empty, and there was no water in it. They purposed to put him to death. And it's only when they lifted their eyes and saw this company of Ishmaelites coming that they began to reason, "Let's don't kill him, let's sell him." But the truth is, they hated him to the point where they would rather see him dead than alive. Are you seeing some of the comparisons with our Lord when he came unto his own and his own received him not? And in the end they cried, "Crucify him, crucify him." And you can see, number five, how they envied him in that they stripped Joseph of his coat of many colors. That which the father had given to Joseph as an honor, to glorify him, they stripped him of that coat. And then finally, number six, there in verse 28, they sold him for pieces of silver. You see that in verse 28? Then there passed by Midianites, merchantmen, and they drew and lift up Joseph out of the pit and sold Joseph to the Ishmaelites for 20 pieces of silver. That was the price of a slave. And they brought Joseph into Egypt.
Ndipo anamtulutsa namkweza Yosefe mzenjemo namgulitsa kwa Ismaeli ndi ndalama za silver makumi awiri ndipo anamka naye Yosefe kwa Igupto. Ndalama za silver zimene akuzira mbulazo kudali mtengo wokwana kugulira kapolo. Atangomugula choncho polo adapita ku Igupto tsopano wakhala kapolo.
So what I've just read for you here from the scriptures is all summed up by Stephen in one verse in Acts 7 and verse 9 where he said the patriarchs moved with envy, sold Joseph into Egypt. So that's what we're looking at, how this is a type of Christ. Next time when we come back, we're going to see about how God was with him. Regardless of what men thought of him or did to him, God was with him. That's what Emmanuel means concerning Christ, God with us.
Imena daira mkula Sitifano kumachitidwa cha 7 verse ya 9 yokhala. Imena kuti ndipo makolo akulu wabodwikidwa na Yosefe anamkulitsa amuke naye kuigubula. Ndizo sezi zimene zizi tikuziyangana papa, zimene zinachitika ndi Sitifano munkhani iyi. Kodi simukuona kuti chithuzi-thuzi cha mbuye wa Yesu Khristu, kuti zonse zimene zinachitika na mbuye wa Yesu Khristu. Sitifano amamuonetsa Yosefe monga chithuzi-thuzi cha mbuye wa Yesu Khristu mu nthawi ya makolo athu. Tabi ubwela ikutokoro ndi tikafuna tikaone mmene Mulungu adakhalira naye Yosefe munthu amene anagulitsidwa kapena muchite chinchozi chimene chinachitika ndi abale ake.
Now, just to sum this up, just as Joseph was loved by his father, so the Lord Jesus Christ was the beloved son of his father.
Ndiyeno mwina kuomba nkola, monga Yosefe amakondedwa ndi abambo ake.
We see this in Matthew chapter 3 and verse 17. As our Lord was coming up out of the waters of baptism, it says there, and lo, verse 17, Matthew 3, a voice from heaven saying, what? This is my beloved Son in whom I am well pleased. Secondly, we saw how Joseph's brothers did not believe him and hated him. The Jews did not believe Christ either, and they hated him. When you look in John chapter 7 and verse 5, you can read that, John 7 and verse 5. John 7 and verse 5.
John 7 and 5?
Yes.
Demandia 5. Imena kuti pakuti anga khale abale ache sanamkhulupirira iye.
These were ones who were raised with our Lord Jesus and yet did not believe in him. Why? Well, it takes the Spirit of God to reveal Christ in them.
Mwana muone Yesu adabadwile kumtundu mene wo adabwenera iwo. Koma chifukwa chani sanamkhulupirire. Chifukwa chake chakuti zimatengera Mulungu kuti amvumbulutse Yesu Khristu kwa iwo amene anenge Khristu kuvumbulukako kuti amkhulupirire.
When did Joseph's brothers finally believe in him. Well, when their eyes were opened there in Egypt many years later, and they saw that all, and just like we saw last time, all that they meant for evil, God purposed for good. If today we believe on Christ as he's revealed in the scripture, it's not because we're more intelligent than anybody else. No, it pleased God to open our eyes and cause us to believe on him and come to him and rest in him. We're back?
Yes, we are back.
Great. I don't know if you heard the last statement, but it was just simply to say that we're no different than Joseph's brothers, that we're born with that same envy and hatred. And if today we believe on him as he's revealed in Scripture, it's because God, in mercy and grace, opened our eyes and caused us to see that all that happened to him was for our sake. In other words, God laid on him the iniquity of us all. The same hatred that Joseph's brothers showed toward him, our Lord mentions here in John chapter 15 and verse 24. If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin. But now have they both seen, it says, and hated both me and my father.
Yes, carry on, Pastor Ken.
Yes, I was just referring to John chapter 15 and verse 24, where the Lord said, and this is where we see the same hatred toward him and his father, because of who he was. He said, if I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin. There wouldn't have been any conflict had not the father given Joseph that coat and had not Joseph given that dream, that revelation of how they would do obeisance to him. They had not sinned. But because it is so, now have they both seen and hated both me and my father. That's our nature.
Mongama chimpadidwe chatu, timadana na chocho onadi. Si chokaji chifuwa uti Yosef ya nako nidwa ndaka tatrake, ndikubangi ndwa chikoti, chofala, chabu ino chona zifala, ai. Umabi chifuwa ni mkati mwa antu ajao, muda ni mwone muda badu wa udani. Chibadilo chao, chifaka dada na ndi ya Yosefe. Mungani kerenga Yohane chapter 15, ndi manga 24, akuti, sindika na chita mwa iyo, chinozo osa chita wina. Saka da kala na lo chimo. Kwa matsofa ano, anaona, nada ine, nada le wangaso.
Thirdly, we saw how Joseph's brothers rejected his right to rule over them. And here in Luke chapter 19 and verse 14, we see the same thing. These religious leaders in Christ's day, they said exactly that. We will not have this man to rule over us. Luke 19 and verse 14.
Ndino tikuona munthawi ya Yosefe kuti abale ake a Yosefe kuti sanamukhulupirire Yosefe sadalole ndipo samafuna kuti Yosefe awalamulire ichi chinthu chimodzimodzi munthawi ya mbuye wathu Yesu Khristu kuti Ayuda ndi bwalo lonse lakulu silidafunenso kuti Yesu Khristu alilamulire chifukwa tikaona Luka chapter 19 verse 14 ikuti koma mfulu zapamudzi pache zinamuda ni zituma akazembe amtsale mbuyo ndi kunena
You see how the scriptures were written to give an example or foretell or prophesy a type of our Lord Jesus Christ? It's all about Him. That's why in Stephen's conclusion, in his message, he compared them. They thought themselves to be just and upright before God, but he compared them to these patriarchs that hated Joseph. He said, you're of the same spirit. And they didn't like that.
Mchifaka Stefano, pamene amawomba mkoto utenga wake, amawawuza anthu ajione kuti makolo athu adakana naye Yosefe.
We saw, fourthly, that just as Joseph's brothers conspired against him, that's the exact same thing we find concerning our Lord. For example, in Matthew 27 and verse 1, it says, when the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death. So this is just mirroring what Joseph's brothers did to him. We saw, fifthly, how they stripped Joseph of his garments. Well, in Matthew, the same chapter we're reading here, verse 28, Matthew 27, 28, what does it say? They stripped him and put on him a scarlet robe.
Ndeno tikuona zimene abalaka Yosefe, mene adamchitira Yosefe, ndicho mphala chake chimene chidagwagidwa pa Yosefe. Ndi momomonso mene adachitira Yuda pa Yesu Khristu. Chifukwa tikalenga Matthew 27 uyoyo, maka verse yake ya 28. Imene akunena kuti, ndipo anavula malaya ache, naveka malaya ofira achifuwa.
It's like Joseph's brethren. They did not like that coat of many colors, which represented God's favor of him. So they stripped him of it. The same today. People will strip Christ of his glory and rather put on him one of their own making. You see, that's works religion, but it's unacceptable before God. And then we saw in sixth place how Joseph was sold for silver in Matthew chapter 26 and verse 15. It says that Judas Iscariot went unto the chief priests and said to them, verse 15, what will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for 30 pieces of silver. Back in Joseph's day, 20 pieces of silver was the price of a slave. Here in the New Testament times, 30 pieces of silver was the price of a slave. It was inflated. There was inflation, but it was the same. There you go. The same thing.
Tikuona tumuntawi chinthu chachisanu ndichimodzi chanambala 6 chimwe chidachitika ndambala ka Yosefe akuti adamugulitsa ndi ndalama za silver zokwana 20 pamene munthawi ya Yesu Khristu nayonso Yesuso sadangopita ulere adamugulitsaso chifukwa ndili chapter 26 verse 15 akuti nati iye mufuna kundipatsa chiyani ndipo ine ndidzapereka iye kwa inu ndipo iwo adamuwerengera iye ndalama za silver 30 muchipangano chakale ndalama za silver zinalipo 20 koma munthawi yambu Yesu Khristu zidati zoti ndalama zidzakwera tsopano mtengo wakwera koma udali mtengo wakapolo kodi kuti Yesuso udali mtengo wakapolo sale makobidi sale anjawo zinthu zidatula
So you can see how all of Scripture is given to teach us of Christ. As Christ said, they are they which testify of me. And how much greater glory is it for us to be able to go back and read now even the story of Joseph and some of these others, of the message that Stephen preached, and see how all of it the Lord purposed to the glory of his Son.
Momomoso tikuona kuti Bible kulongolo momomoso achitira umboni zaineyo. Chimenereka kuti chenji chose chimene timawerenga chimalankhula za Yesu Khristu. Ndipo mmene momo Khristu amakhalira kudzilemekeza yekha, ndipo ulemu ndi matamando zimapita kwa iyeyo, osati kwa ife iyayi.
Now here's where we can tell the difference between the Jesus that men preach and the Christ of Scripture. If people have a great following and they're preaching their Jesus, then we can know right from there that it's not the Christ of Scripture. Because when the Lord is pleased to reveal Christ in our hearts and we go out and testify of him as he is in Scripture, we're going to have the same opposition. We're going to have the same persecution, that same spirit of Antichrist that is in the world back in Christ's day and in Joseph's day is in the world today. We can expect it.
Mene mumunu ndi mene tinerekera kuzindikira za Yesu amene aulalikira wathu ndi Khristu wa malemba. Kuti ngati tinafika poyamba kulalikira Khristu wa malemba, zonse zimene zidachitika pa Yesu Khristu kapa Stefano zidzachitikanso pa ife. Pa mzimu wake ndi omwomwewo. Ndipo ndizomwezonso zimene zidachitika ndi makolo achawo kwa Yosefe. Uthenga wabwino woona weniweni utadzalalikidwa, anthu achipembedzwa adzadzuka ndi kutsutsa, ndipo aulalikirawo adzazunzika nawo uthengawo.
But here's the important point for all of us to remember, and that is we are born in this world with the same nature, that hatred and rebellion towards such a God who would favor only one son, that is his only beloved, and not consider any works of our own. You see, we were of that same number until it pleased God to reveal Christ in us and bring us to bow. Then, and only then, are we made to see how God purposed it all for his glory.
Koma chinthu chimodzi chimene tiyenekera kukumbukira nkuchidziwa kwambiri chona kuti ifeyo ndife tidathupira nyama iliri mmene tidabadwa ofoka ndi ochimwa ndi operewera pa ulemerero wa Mulungu. Ndipo Mulungu amakondweretsedwa ndi mwana wake Yesu Khristu yekha. Koma pamachita kukondweretsa Mulungu, patakondweretsa Mulungu kuti avumbulutse mwana wake kwa inuyo ndineyo, kwa ifeyo. Ndipo mwanayi akavumburuka kwa ifeyo sizinachitike chifukwa cha luntha ndi zeu zathu ayi koma zichitike chifukwa cha wakutikondayo ndiye ulemu ndi matamando zolinekera zingopita kwa iyeyo wotikondayo amene wavumburutsa mwana wake kwa iyeyo ndife timudziwe basi.
We'll stop there for this time, and as I said, Lord willing, pick up again with Stephen's message, where in spite of what they purposed against Joseph, yet God was with him. Even as we saw last time, what you meant for evil, God purposed for good. And that is the case with Christ. What men did to him was not more or less than what God purposed, and it was for the glory and salvation of his people.
koma mulungu anandipangira chabwino kuti kuchitike monga lero kundipulumutsa amoyo anthu ambiri njeno tikakhala tikuyanganabe mmene mulungu adakhalira naye yosefe mu nthawi imene mazibale ake adamgulitsa ndikumuzuza mwa mtundu uliwonse ngati chithunzithunzi cha mbuye yesu khristu